Omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku by'obusobozi era omubaka omulonde wa Mawokota North Amelia Kyambadde yeeyamye okuyambako amasomero g'obwannannyini ng'erimu ku makubo ag'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. Amasomero g'obwannannyini galudde nga geemulugunya olwa gavumenti obutabalowoozaako okuggyako okubaminika emisolo ate ng'obuweereza bwe bakola obw'okugunjula abaana b'eggwanga bugasa yo. Kyambadde asazeewo okutandikayo ebibiina by'obwegassi eri abasomesa amasomero ag'obwannannyini omunaayitanga obudduukirize okubagasa nga bakola omulimu. Bino abyogeredde ku Stasinia School ejjeza Muduuma mu District Empigi mu kusaba okukwebaza Katonda olw'okuyisa abaana ba siniya ey'omukaaga ebigezo by'omwaka oguwedde.
Kati baana balina private schools, they're working in isolation. Bwe bati bwe tubayunza ate ku gavumenti ate nabo emirimu gijja bakaluumi. We all need each other. Fena tulayitaaga okukwataganira awamu, okutambulira awamu, okuweereza abantu nga abasomesa mbateekamu y'engeri gye tuyinza okupromotinga services mu bitundu byabwe. Bwe tutabalage mukwano bano abatuwa service nga tubakomerera bukomerezi. Nze nange nalina akatandi ka politics nga nkomerera bukomerezi naye nakeera lumu n'enzuukukana eŋŋamba nedda. Ono omuntu asiiba mu baana bo ng'aleekaana nabo, ani amufaako, ani amubudaabuda, ani amudaabiriza.